Yeah. Love the world.
Susi kata miti.
Yelele baba.
Susi jome misitu.
Yelele mama.
Susi kata miti.
Wow, wow.
Susi jome misitu.
Misitu ni ifazi ya taifa. Mti mboga mti tiba wakilisha. Tazama hali ya hewa inabadilika. Tazama matatizo kila kukicha. Mabomu na masumu tunalia. Tupande miti tuiokoe hii dunia. Wa Afrika
tupande miti.
Wa Europa
tupande miti.
Wa Amerika
tupande miti.
Na kule Finland
tupande miti.
Baba tujache
tusikate miti.
Yelele mama
tusichome misitu.
Yelele dada
tusikate miti.
Of a nation, medicine for annihilation. Look around you, the weather has changed now. Look around you, many problems on the way now. We cry because of poison and pollution. Planting trees is the solution. So
pandeni miti wa Europe, America, Asia. Miti ndio uhai, miti ndio maisha, na miti ndio nguvu. Mungu ibariki dunia, Mungu tubariki sisi. Blessa miti, tupande miti, watoto na wakubwa.
Tu sais, tu me sais, tu.